tinkola binyumira bwo bato njagala nange sikwagale ne sibwe yagala oya takumatira nawe tomumatira bwakukanga tomutyanga nawe mukanga baba kulinye tomutyanga nawe mulinya yede sibwe tomuyetaga baby rich yes baby rich atagenda baby rich baby rich waliwo omuntu ankubidde essimu n'angamba nti n'omujune mbwe abantu abefitina bamuli bubi talina mirembe mbwe wakajasula neyiba we tamwagaliza ate ku mulimu gyakola bwe yaliraana tamwagala naye nze awo ne mmubuuza nti kwabo bombi kulika kulisa gwe kola mirimu gyo ove kuba emidomo abo bakubi bakerere bwe bagamba ntayogerera firimu ye yagizanya ebigambo obugambo tebikujja ku mulamu agenda okolevaawo naawe nange bwe nalinga ntyo kunyiza buli omu naye nabata ati nkola binyumira bwebwato njagala nange sikwagale ne sibweyagala oyo atakumatira naawe tomumatira bwakukanga tomutyanga naawe omukanga bwaba kulinye tomutyanga naawe omulinya yede sibwe tomweyetaaga ebintu ebitayamba netulema okukola ebinatuzimba gwe manya ensi yatondo ekyami teri asobola gitereeza gwe kati bwofa kuba ebigambo mwene ensi tojja kumalako kola ebikunyumira ebyabali baleke nabo bagulube nabyo ye kambuuza okolera ani mbadde okolera bulamu bwo sente zo tezirimu bakulemesa zirimba n'abakwagala nze kati neesuula ne bwe boogera mmanyi kyendi tekijja kufuuka nakati mwogere nze kankola ebyange mmwe musembe kati nkola binyumira bwebwato njagala nange sikwagale n'ensi bweyagala oyo atakumatira naawe tomumatira bwakukanga tomutyanga naawe omukanga bwaba kulinye tomutyanga naawe omulinya yede ensi bweto bweyetaaga chonga yecha sanga chatabula asoka kutabula maka nalumba business uyo mu madini neba na dini abatabudde naye kuoninga gwe mukulu natabula jeno yono tabula naye mubala kisogeza nolinyayo a olinyumiza anti balitebe mola nze kati kankute boba tutegedde nga bwolifa nze binyumira byenkola lero mbadde kugwe natabula kati nkola binyumira